Hezekiah 3 verse 1. Wayesethi kimi indodana yomuntu idla ukufuma nayo, udle lomqulu uye ukhulume kuyo indlu yakwa Israel. Verse 2. Ngavula umlomo wami wangidlisa umqulu. Verse 3. Wathi kimi, ndodana yomuntu sidlise isisu sakho, ugcwalise izibili zakho ngalomqulu engukunika wona. Ngase ngiwudla wawumnandi emlonyeni wami njengezinyosi. Verse 4. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu hamba uye endlini yakwa-Israyeli ukhulume kuyo ngamazwi ami. Verse 5. Ngokuba awuthunywa kubantu abankulumo yabo elikhuni nolimi lwabo lungaqondakali kepha endlini yakwa-Israyeli. Verse 6. Kunge kubantu abaningi abankulumo yabo ilikhuni nolimi lwabo lungaqondakali ongawezwa amazwi abo impela uma bengikuthume kubo bona bebeyakukuzwa. Verse 7. Kepha indlu ka-Israyeli ayikuzwa ngokuba ayingizwa mina. Lokhu indlu ka-Israyeli inebunzi elikhuni nenhliziyo enqala. Verse 8. Bheka ngenze ubuso bakho bube likhuni njengobuso babo, nebunzi lakho libe nqala njengamabunzi abo. Verse 9. Ngenze ibunzi lakho njengedayimane elilukhuni kunensengentsha. Ungabesabi, ungapheli amandla ngobuso babo noma beyindlu ehlubukayo. Verse 10. Futhi wathi kimi, ndodana yomuntu onke amazwi ami engiyakuwakhuluma kuwe wamukele enhlizweni yakho uzwe ngezindlebe zakho. Verse 11.
Hamba uye kubathunjwa kubantwana babantu bakho ukhulume kubo uthi kubo isho njalo inkosi uJehova noma bezwa noma benganaki.
Verse 12.
Wayesengiphakamisa umoya ngezwa emva kwami izwi lokuduma okukhulu lathi mayibusiswe inkazimulo kaJehova endaweni yakhe.
Verse 13. Nomsindo wamaphikezidwala athintanayo nomsindo wamasondo eceleni kwazo umsindo okukhulu kuduma. Verse 14. Umoya wayesengiphakamisa wangisusa ngahamba nginomunyu ngokufutha komoya wami isandla sikaJehova saba namandla phezu kwami. Verse 15. Ngafika kubathunjwa ngasetheli Abhibhi ababehlezi ngasemfuleni iKhebhari. Lapho bebehlala khona, ngahlala khona phakathi kwabo izinsuku eziyisikhombisa ngimangele. Verse 16. Kwathi ekugcineni kwezinsuku eziyisikhombisa, izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 17. Ndodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngalokho yizwa izwi emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Verse 18. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa, bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa umubi ngendlela yakhe ukuba umsindise, yena lo mubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Verse 19. Kepha wena uma umxwayisa umubi, engaze ebuye ebubini bakhe nasendleni yakhe embi, uyakufela ezonweni zakhe, kepha wena uwophulile umphefumulo wakho. Verse 20. Lapho olungileyo iphenduke kulungeni kwakhe, enze okubi, ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe, uyakufa. Uma ungamxwayisanga, uyakufela ezonweni zakhe, nezenzo zakhe ezilungileyo azenzileyo aziyukukhunjulwa, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Verse 21. Kepha uma umxwayisa olungileyo ukuba olungileyo angoni ebese engoni, uyakuphila nokuphila ngokuba exwayile, wena ke uwophulile umphefumulo wakho. Verse 22. Isandla sikaJehova saba phezu kwami lapho wathi kimi, suka uphume uye ethafeni, ngiyakukhuluma nawe khona. Verse 23. Ngasuka ngaphuma ngaya ethafeni, bheka inkazimulo kaJehova yayimkhona njengenkazimulo engayibona ngasemfuleni iKhebhari ngawa ngobuso bami. Verse 24. Umoya wayesengena kimi wangimisa ngenyawo zami. Wakhuluma kimi wathi kimi, hamba uzivalele endlini yakho. Verse 25. Kepha wena ndodana yomuntu bheka, bakufaka amagoda kuwe bakubophe ngawo, awuyukuphumela phakathi kwabo. Verse 26. Ngiyakunamathelisa ulimi lwakho langeni lwakho kuba ube isimungulu ungabi ngumuntu obayalayo ngokuba bayindlu ehlubukayo. Verse 27. Kepha lapho ngikhuluma nawe ngiyakuvula umlomo wakho, wena uthi kubo, isho njalo inkosi uJehova ozwayo makezwe, onganakiwa kayeke ngokuba bayindlu ehlubukayo.